tinno arto Yesu ɗo to gonda ɗo a wawi haldude makko ko Allah ko dandowo ko guttuɗo ko gartuɗo e gurtam omo yima hasa a yiyatamo omo nanma a wawi ɗum ɗo jomiraɗo a jarama sababu garɗa mayde a jarama ko mayɗa e dow palal ngal yaafo bakkutijam momtadi ɗi fof mboɗo inma mbiɗo yiɗi balla kam beele mi wawi mawnide inde ma amen ɓe nana dande ma ɗeyrde yeesu mboɗo aratoma mboɗo aratoma an jomiraɗo tinno dandam loota kam mami laaɓ e nder ƴiƴam paligal ngal an jomnamɓe lamɓe an o maayɗo sababu am min mami maayi sababu ma mami maayde ma e dow paligal ngal.